ụmụibe anyị ekene unu, ụmụ igbo ndị ndozi ọdịnala ekene unu. Ọ dị ka dịsi windo na art ninja ka mgbatụ gịnị ụmụibe anyị ekene unu ndị ndozi ọdịnala, nwanne nwoke nọ nso ekene unu. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ọ anyị nwasị na igbo heritage agaghị ana, maka na ihe anyị ji wee kwuo igbo heritage a bụ na ihe ọbụla gbasara igbo dị n'ime ya. Ọ pakeji ma nri anyị na-eri eri o, ma okwu anyị na-ekwu ekwu o, ma okwu anyị zọrọ azụ o, ihe niile a bụ igbo heritage. Ọ ihe dị n'ime ya ka ọ bụ, maka na onye nwamere anyị mmadụ, onye nwame ndụ anyị dị taa, ndụ anyị dị taa dịrị ndụ, maka na mmadụ bụ mma nke ndụ. Kpọrọ ya n'isi ka o doo anya, maka na ọ dị shortcut ọya debere ebe anyị nọ, maka na anyị chọrọ ihe ọbụla shortcut. Mana ndụ, otu osisi si epu na osisi ahụ ifuru na-epu epu, osisi enweghị shortcut. So mmadụ enweghị ike nwee shortcut, ma ya chọrọ ma ya achọghị, that is pure truth. Anyị na-eke 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 n'ori na-eke na afọ na-eke na nkwụ. A sị na iri iwere nna irie nyụọ mamịrị nyụọ nsị, otu a ka ụwa si aga mkpụrụ ihe na aka ngụrụ ebe a kịta. Ọ eke na ori na afọ na nkwụ ka ngụrụ ihe a na, mana otu esi eme nri nke si eme ya n'ụwa, maka na ndị mmadụ amara ihe a na-eme. Ụmụ ibe, ihe ndozi ọdịnala ji wee bịa bụ maka igbo heritage. Mana ọ bụ igbo heritage a mere division ji wee dị n'ala igbo, ma ndị mba mmiri o, ma ndị delta o, ma ndị mainland o, ma ndị inland. Ọ bikọbikọs onweghị, ọ bụrụ na onye isi ojii nwere ike ịchọrọ Jizọs jebe na Rome, that means o nwere something ọ na-achọ. I don't think na achọghị m na ọ bụrụ na ọ fụrụ ihe aha n'ala igbo na ọ ga-ejebe Rome. Anweghị m ike iche na ọ bụrụ na e nwere onye isi ojii ọbụla o ji voluntarily jebe na Rome ma ọ jebe na Arab, asị ka ọ bụ adịghị m chọrọ, ọ ga-enwerịrị nwere somtin na ha na-aghọtarọ. Onye nwakwere mmadụ ga-eme onye afọ ya bụ okeke bi na Asaba, ọsị ya bụghị onye Igbo. Nna that means e nwere ihe, o nwere ụlọakịrị infomeshon, that is as simple as ABCD. Igbo heritage agasaana, sọsọ ihe amazi na abụ ịgbasi egwu atọ ọjị ṅụọ mmiri nke aha aga. A na-agba nkwụ, nna nwanne enye gị bilu ebe e ji agba nkwụ, enye gị ije ịnụ nwaanyị enye gị bilu, that is gị na ọsọ a na-eme. Why? Simple thing, because of na heritage agasana. Because heritage, ịma na masị oyibo ebe a, heritage bụ inheritance. Ihe ọkụ nna gị gụbara gị n'aka, ọkụ ahụ nyere anyị n'aka, onye ọ bụ heritage. Ụmụ ibe, dị sọsọ ihe nwere ike ịzụ anyị n'ụwa a bụ ka ifuru ya ndozi ọdịna nna agwa ụnụ. That is only truth for tomorrow, and that is only truth for yesterday. You must understand that truth, because your heritage is your inheritance. All continuation is a continuity. Life will continue. Oh, sorry, lake. I now one nagi basi adi oso onyegi direle. He continue di oso. He basi kwa inyemwagi direle. He continue di oso. One ne otu esi eme no waka esi eme ne ni be. God ni me God no wa. God ni fe God na mo. Mada gaha toro mo ya si. Anyị ga-ebidokwa na zero, square one, newborn baby, train them how to be. Because Igbo nwee a process, ofe niile a na-esi esi, ofe egwusi bụ number one process, and ofe onugbo bụ number 12 process. That is ofe ọnụ Igbo, onye bụ onugbo ahụ ifuru. O nwee process ofe ahụ gara before ọ pụta na data ofe. Ịghọtago, ofe dị n'ime akamụ, ịghọtago, akamụ ahụ ị na-afụ ebe ahụ, transmutation ka ọ bụ. So ihe ọ bụ all transmutation. So o nwere nọmba 1, nwee nọmba 12, bicos 12 ahụ 360 degree, o needed ịga the cycle before the complete. So nri anyị na-eri eri wọchị ya na ya, ndị Igbo ma raịsị ahụ ịfụrụ anyị na-eri, ndị Igbo anaghị eri raịsị. Ihe ọbụla ịfụrụ a na-eri eri without transmutation bịara abịa n'ala Igbo. Ji ahụ a na-esi na-eti ote eri, ihe ejiji emewo mgbe ahụ a na-eme aha njọkụ, aha ji ọkụ ahụ, onye ka ejiji ahụ eme. Most of the time, aha a na-eri ji ahụ wute mmanụ. E nwere ihe eji eri ewute mmanụ ahụ, so that ka grind ya wit eze wee rie ya pandedi ya ma akwana ifu na ọ ga atụrụ proses ọ gara tụrụ proses esiri esi sụọ ya asụọ ofe niile a na-eri ga atụrụ proses so igbo adịgo ọ bụ ihe ji wee kpọọ ya ọnụ igbo aha bụ bikos ọnụ igbo aha bụ akaọrụ ya bụ to trend dozu onugbo nke aha afọ bụ ha afọ bikos onugbo aha ịfụrụ ọ na-aga proses ịkpata ya akpata ọ na-enu ezigbo enu ịbịa machasịa ya mezizie ya ịbịa hazie ya sie ya erie ya ọ gara into four places before irie dị ofe ọ gara 3-4-1 ka iriri eri so ọ bụ ngị nwa bụ nọmba 2 aha bụzi onye ga-etren odozu onugbo nuru inu which is ordinary ndị igbo pepụ but before inwe nwo destiny ị ga-aga this process ọwụzie afaunduzie gị wanting then you can be able to train people. Ihe a bụ a process of life. Ọ bụghị nke ọ na-eme onye nọkọta na ọnụ ọnụ ọmapụta facebook kọwa nonsens ịbatara so igbo heritage a ga-ewechi yakwa ya back every single one of them mụnwa na onwe m personal enweghị mgbe m belive na enwere ihe ọjọọ na nna ha mere I don't believe so. Ihe mma bụ na corruption dịbụ adị mbụ corruption dịbụ adị ọ dịghị ọ ga na-adị lele corruption dịbụ adị ọ dị fo ọ ga na-adị lele so and the misdirection miseducation dịbụ adị ọ dị fo ọ ga na-adị lele so ihe anyị mere bụ misdirection and miseducation bicos once we misdirect miseducation comes in so nwere ihe a this two things enwere ihe onwere imewete ihe ọjọọ ma ihe ọma ndị igbo enwere evil na their own mythology. Ekwensu represent judgment. Ekwensu has nothing to do with ekwensu or evil. Otu esi wee kwu na-ekwu ebe a damara m ka a si akpọ ya akpọ satan ka m ma akpọ ya adọ nnụ ịghọtago so in igbo mythology anyị enwere devil ihe anyị nwere bụ judgment that is aka onye wetara ọ mkpụrụ onye kụrụ ịghọtago okoto oburu all those things bụ normally ọ ihe ndị igbo nwere before abazie bikos ndị ụka chọrọ ime their own ha chọrọ ịkọpụ ihe anyị mere wee mee their own but ha nwere ọdụ the devil name in igbo so ha were the judgment represent the devil nyanwa bụ ekwentị a na-ekwu today. Mana ọ bụrụ na anyị si otu ahụ ha si wee mee ya wee merie ejebe anyị aghọta ha the plan bicos their own plan bụ their own plan ha bicos ihe ahụ just a program to develop a child ha niile nwechi nsọ ala nwere nke ya nsọ ala bụ religion ịghọtago this religion dị n'ime ọdịnala omenala celebration the program dịkwa n'ime dị ntọala dịkwa n'ime dị iwu ala dịkwa n'ime dị all those things will have different branches of program ga run inside you so that oruzie echi gị na mmadụ na-ekwu okwu ị na-enye references based on program dị n'isi gị otu ndị ụka na-esi eme ịgwa ya okwu ọsị gị na bible si Luke chapter 1 John 1 verse 1 say that before anything there was word and the word was God. Or quote from Genesis, yeah, program na run n'ime but omo. That Bible only quote through a reference because all that program be here keep the person base that argument how na make. Argument how na make with you. All that Bible back there up. With that Bible back there up, what argument to do? So only Igbo for the moment kekwe n'ihe onye igbo ga-eji wee back ya up his own argument ịghọtago you cannot back your argument bicos ị nwere information to back them up ịghọtara so onye nwa bụ our heritage this thing si na our igbo philosophy but that's why I ji ekwu na the heritage of igbo a ga-ewebatakwa ya ọzọ a na-anụ nwaanyị nwanna ọ bụrụ about money ihe a bụ ihe ọjọọ ka ọ basị na ihe ọjọọ kwa afọ ọghọ omenala a na-anụ nwaanyị enwere ihe eji ego eme enwere important thing bicos ịgba nkwụ nkwuri ebe a dadde ihe a na-agbara nkwụ dị iche ọ bụghị ịgba nkwụ iwepụsi ego na-emebisi ego wasting of money ka ihe na-emebisiri ego bicos anyị adịgo use to that ọ dị anyị ka eziokwu ọ dị anyị ka ọ reality ka ọ bụ ka ihe na-emebiri ego why a na-akwa ozu a na-emebisi ego why did you waste money ego ị ga-eji wee baa uru imebisi esi na-agba na-agba nkwụ ị na-akwa ozu no all those things bụ heritage mere mmebi ọ heritage mere mmebi ka ọ bụ so heritage a ha ga-edozikwa ya edozi ọ bụ ihe anyị bịara bụ ndị ndozi ọdịnala bicos anyị abụrụ ndị ọdịnala enweghị ndị mmadụ na-anaghị aghọta anyị abụrụ ndị ọdịnala ihe anyị wụ ndị ndozi ọdịnala ọ dị iche ọdịnala na ndozi ọdịnala abụrụ the same thing ị ga-eme ihe mebiri emebi go to google gaa na google gaa google ọdịnala igbo and see yourself. Gaa na google and google ọdịnala igbo ịfụ ihe ndị mmadụ na-ede gị. Enwere ndị sicha eji mmadụ achụ aja ebe ahụ. Some people wrote na-eji mmadụ achụ aja na ọdịnala eji nwe ebe a na-eji mee human ritual. Ọ bụ this thing ka ị ga-eme? Ọ bụghị, that is it. Ọ bụrụ that is a lie. Ọ bụrụ eziokwu. So ihe m na-achọ ịgwa ụnụ bụ na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala igbo bikos ọdịnala wiri filosofi ọnya nwawo dị strọkchọ bikos obeso menta ọdịnala obeso menta bikos ọ n'ime ọdịnala ahụ ka enwere nsọ ala and omenala obeso menta ọma nke ndụ ka nwa bekee na-akpọ tri of lif mma nke ndụ mmadụ anụnwa ka a na-akpọ tri of lif bikos mmadụ bụ osisi na-epuru onwe mana ndị mmadụ aghọtara destin. So ọ bụrụ na anyị aghọtaghị ihe anyị na-eme nwanne enweghị ebe anyị na-eje. It's as simple as ABCD. So ndozi ọdịnala take the challenge. Ọ dịghị easy, the challenge a bụrụkwa easy way to go. Ọ bụ the hardest way. But mberede nyere dike, mana ọ bụ mberede ka eji ama dike. Ọkwa ndị Igbo kwuru. Ịghọtago. So ihe gbasara life ndị Igbo professional. Because o nwere language anyị na-eyuzu. Dị ọkpa, dị nka, dị ọka. All those things are masters of elemental matter. Because before you master the creation or the creator, you must master the what the creator create. Ị gata ọ bụrụ na ị master ha mata, ị gaghị amatanwu, ị gaghị amasterwu metamata. Even if you don't master physics, ị gaghị amasterwu metaphysics. Because all through physics, ị ga-esi ama ihe metaphysics bụ gị, you cannot see it. So ụmụ ibe, ọ ka mma ka anyị ghọtanụ ihe bụ Igbo heritage. That heritage, our inheritance, ya nna nna anyị hapụrụ anyị, we should know them one after the other. All the five in number, we should know them. Each one of them, kedu ihe ha representri? Because educational system in Afuna, every country on earth is based on these things in Afuna now. But because na the program running inside you, ị naghị aghọta ya. Eziokwu the truth nọ n'anya gị everyday. But until they copy ihe kochiri the part. Enwe ihe kochiri ya. Ekopu ya, isi nna Chineke. So ihe ka since amadịm, amaghị nọ ihe bụ ihe a, amaghị na ihe ka ọ pụtara. All those things nọ there be every day by day. But ọ bụ just ka ekopu the thing kochiri gị anya. Ọ bụghị about ịjụ ụka. Ọ bụrụ about Jesus, ọ bụrụ about Chukwu, ọ bụrụ about ajọ mmụọ, ọ bụrụ about devil. No, this is about structure. Ihe ahụ about a system. Ihe ahụ about a program. Ihe ahụ about a manual. Ị ga-eji wee gaa. It's about a compass for your ship to be able iru na destiny ebe ọ na-eje. It's as simple as ABCD. Ọ bụghị Jọsụ kakụkọ. Jọsụ hanga on religion na-akọta. Ndị ndozi ọdịnala na-abịaghị ebe a for religion. Ihe anyị bịara for Igbo heritage. The ancestry heritage edebere anyị. That heritage edebere anyị. Ọ bụ ihe anyị bịara to build, rebuild the system. Because without the system, your children enweghị ihe ha ga-eji. They will not have anything to base to study. Ha enweghị base to study. Then nke kwere nke ha ga-agụ. Ha na-agụ nke ndị ọzọ dara. Then nke ndị ọzọ dara. Onye ọbụla na-edekwe. Ọ bụrụ na ị zụrụ ahịa. Ọwụ na ịzụrụ ahịa na Naịjirịa, ọwụ na edum atọkwa na market. Just were that common sense of ahịa wee calculate your life. Ị gaa n'ime ahịa, kọstọma na-aga, ị na-agwa ya n'ọba ahịa nke gị bụ the best market. Ị na-agwa ya n'ọba ahịa gị, da ahịa gị kpọsara shop gị, ya bụ the best. Ịchọ dị ịma, o nwere ike wụrụ na the next shop ahụ nọ ebe ahụ bụ your brother. Ọ yọ ma next man nwere next shop. Mana gụwa na onwe gị. Na-agwa onye ahụ na ahịa your brother kpọsara adịghị mma. Because ị na-agwa ya na nke gị with the best, that be definitely your neighbor's market adịrọ mma na. Yes! So, ihe bụ, ọ bụ the, you must have it in your brain. That's why nna gị ji wee nye gị. After that number 8 ya. From 9, ọ sị gị Eke Orie Afọ Nkwọ. That is 9. From 7, ọ add ya 4. You got to go, this is Eke Orie Afọ Nkwọ, or 12. Then all this thing na bụ ahịa ha na-ekwu okwu ye. Ọ bụ ahịa bụ that thing. So ọ na-agwa gị sị gị na o ji wee mee market names. And the market name o ji wee mee for you to know that all this information na-enye gị here for you to be owu na ị kwesịrị gị nọ n'ime ha. You must understand, ị ga-aghọta the mind of market. Marketing, ị ma na ekwe hụrụ naanị ndị nwa bekee na-eme anyị pọpị bicos anyị aghọta market strategy. Ihe nna agwa ụnụ ihe ahụ, life is marketing strategy. That is what ọ na-eme onye igbo bido ahịa 5 years, o nwe sie ego after 5 years ego ya agwụ. O nwere ndị ga-azụwa ahịa, o nweghị ụdị ahịa a na-agaghị azụ n'ụwa, ahịa dị iche iche. Ọzụta ego, at the end of the day, ego ya egwu. Why? Ị ma ihe ego eji gwu? Bicos ihe a m na-agwa gị naụ, o nwere ike o fiile na ọ dịghị important. Ọ maghị na this thing bụ the most important thing kwesịrị ịnọ n'isi. Ha na-eche na ndị mmadụ na-eche na ihe a ndị ndozi ọdịnala na-ekwu na ọ dịghị mkpa. But the time ha ọ ga ha ga-efiili na ọ dị mkpa, bicos ọ wụ the brain. Ọ wụ na ị focus hụ ibi nwanne, you cannot serve two masters at the same time. This is a common word, but ebe dat na-arụ ọrụ you can never serve two masters at the same time, never. N'ime isi ka a na-ekwu maka ọ bụrụ about physical reality, it's about mental reality, bicos life is mental. So onweghị mgbe taisi ama amụ mmadụ nọkọta nnọ, kedu ihe a na-akọ ebe a? Ị nweghị a structure. Ndozi ọdịnala na-ekwu maka igbo structure, igbo philosophy, igbo ideology. Ọ bụ ihe anyị na-ekwu maka ya, ihe a ga-eji azụ ụmụazị. Ọ bụrụ na ị nwere nke iji azụ ụmụazị, ikwuo ịnweghị ihe iji azụ ụmụazị. Ọ bụ ụsọ nwa gị, nwa gị nwere ike nọ na Amerika na-agụ akwụkwọ, nwa gị nwere ike nọ na England na-agụ akwụkwọ. What about ndị agha nọ na ndana Igbo na-enweghị England, na-enweghị America? What about them? Ị ga-anọ somewhere na-edis ivu ha na-akọ nonsense. Nwa gị ya nọ na Amerika, o nwere chances to becoming somebody. O nwere ike ọ gaghị abụ onye Igbo, of course, yes, but at least ọ nọ ọfụma. Ọ ga-enwe a good education. Onye ọbụla at the end level ọbụla ọ chọrọ, o nwere ike ije. Ọ marazi akwụkwọ, they may pay her school fees or his school fees forever and ever. Yes, but all these people gara aga na-agwa ndị nọ na ala Igbo, ha agbakwa na mbọ ka ha hapụ ndị nzuzo ọdịnala. These people na America and England or Australia, how can these people add to your life? I want to know. Kedu ihe a ga-agwa gị? A sị gị chere chere chere, gịnị ka a na-eche? Gịnị ka a na-eche? Nwanne, without Igbo heritage, enweghị ihe a na-eme nwere isi. Bikos ebe aha ka anyị rụrụ nka na onye mmadụ onye n'ime ụnụ na-arụ nka n'ụzọ. Nna gị, there was no television. Nkịta na ndị mmadụ na-aga na Google, YouTube, na-achọ information eji arụ ihe ọrụrụ, ọ na-achọ ihe ọ ga-arụ with YouTube. Kedu onye mere na YouTube, nwa bekee? Those ones ị na-ene anya to learn from them. Ọ nwa bekee mere ya. Who taught them how to do that? Onye gbara ha? Onye mụrụ nwa bekee ahụ ị na-achọ na Google and YouTube ka esi eme those things, ka esi eme those things? Ihe a bụ ihe nna gị mere, without Google, without YouTube. The only way nna gị ji wee mee ka nna agwa gị ebe a every day by day. Ka nna gị si wee rụ nka na ụzụ ka nna agwa gị ebe a every day by day. Nna gị ma onye Chukwu bụ they know God. They know nna gị na with God face to face 24 hours. Because you can never transmute any material without knowing God. Ị nweghị ike ime nwe. Because only you can never transmute without knowing God is becoming higher. Ọ ihe a na-ekwu knowing God, ọ bụghị nke ị na-eji ụka isi know God, onye gwara gị? Before you know anything about creation, because ọ bụrụ na you know, how can you create if you don't know about creator? How can you be what you don't know? You can never be what you don't know. So mmadụ agaghị apụtasị ya na-eje ụka, ọya na-agọ mmụọ, ọya na-eje Muslim, onye ka nonsense, rubbish. For you to know God, you must become a creator. O nweghị ihe ị na-ekrieti isi ịmụ onye Chukwu, ị na-asị asị, ị na-eghe eghele gị. You are a liar. Ị na-eghe eghele gị, ị bụ a liar. You got to go simple as ABCD. Because if you know God, you must be a creator. That is why I drew any picture of why Jesus you take. Because that is one like truth. And I asị asị. You believe na nwa bekee is God because they prove it to you. So, onye ọbụla na-eje ụka, ị mana enwere ndị banyị na-aghọta ha. Ndị banyị chekwana ogirigiri, nwanne eji nweghị eji girigiri eme. Ndị ụka anụnwa, they justify their own feelings. Ị ghọta go? Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị defeat ha, nwanne, prove yourself worthy. It's as simple as ABCD. Ị nwee any right, because of all your fundamental human right to tell the person what to do. All the person's fundamental human right to choose where to go and what to do. Ị nwee any right, it's their own right. ha chọọ ihe na-eri nsị, ha na-eri nsị, ha chọọ ihe ọbụla ha na-eme, ha na-eme. But o nwere ihe a na-akpọ society, because you cultivate an environment ebe ị ga-ebi. So that's na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. But nwanne, onye ara, onye iberibe, onye isi adịghị mma, there is no how they can coexist. That is why that Onugbo the very important, because Onugbo aha na-akpata the Onugbo ebe o nuru inu mgbe ahụ ọ dị rụọ na nwatakịrị. Ọfọ ya, ọfọsịa ya, Onugbo aha achaa, ọ na-atọzi ụtọ. Ị ga-agwaghị na Onugbo dị ya, ị gaghị ekwe. Mana ị gaghị eweta rụọ Onugbo mixie wite Onugbo chara acha, were nke ọha tinye, were ụkazi tinye, were ofe ọgbọnọ tinye, were ofe ọkwụrụ tinye. Ya mental disorder. Ị ghọtago? So ọ bụghị otu a ka esi eme ya. Otu esi eme ya bụ otu a esi agwa ụnụ na Igbo heritage bụ the only thing nwere ike survive anyị n'ụwa, and the ndozi ọdịnala bụ the founder of this thing. Enweghịzikwa onye ọzọ, and enweghịzi ebe ọzọ. Ebe ọbụla ị chọrọ ichebe, ihe ọbụla ị chọrọ imebe. Mana eziokwu na-akwụ ọtọ, bikọsi eziokwu abụghịkwa ihe ahụ unu na-echọ. Ụkwa ha mbịa kịta nde somtin asị ka ọ gwa gị belive ya, ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụghịkwa eziokwu. Eziokwu bụ ihe ime mmụọ. Eziokwu bụ n'ime mmụọ ka eziokwu dị, ọbụghị n'iro. Ọ bụ na ị nwee ike ịghọtanwu okwu mmụọ gị gwara gị. That is only when you know the truth, mgbe ị matara eziokwu. Eziokwu adịrọ n'iro, eziokwu dị n'ime mmụọ. So ọ bụrụ na nọ nso na-ekwu okwu a na n'ime mmụọ gị, ịghọta ya, that is truth. Ma ọ bụrụ na ịghọtaghị ya, bikọsi ị ga-aghọta n'ọcha acha, na ịbụ na ịghọta ya nke chara acha ka ị na-aghọta. Ọcha acha ịghọta, ọ bụrụ na ọcha acha ịghọta na. E nwere ndị na-asị ọcha acha ịghọta, ọcha acha ịghọta, ọcha acha ịghọta na, ma ọcha acha ịghọta ya. That is as simple as ABCD.
Were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị ị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na olaobi.com, maọbụ n'emume valentine, maọbụ n'ekeresimesi, ụbọchị ndị nne, ụbọchị ndị nna, maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ. olaobi.com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ị hụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na olaobi.com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ Igbo dee, ya na aha ụtọ Igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ, nke bụ na onye ọbụla inyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike site na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na olaobi.com.
So ihe anyị bịara ebe ime maka ndị amaha, anị Igbo niile anyị na-akọva ya, anị Igbo niile nke anyị mere na bụ small the next heritage center anyị ga-arụ na anị Igbo nwanne efe ịgbaka, nke anyị mere na Nnewu bụ just a beginning, our next temple na anị Igbo, the biggest, largest heritage center e ga-enwe n'Africa. Ọ ga-ebu territory ebe a na-akwa ozu, ọ ga-ebu territory ebe a na-akwa ozu, bụrụ ebe a na-agba nkwụ n'ime ya, bụrụ museum n'ime ya, bụrụ children's ebe ụmụazị, ebe a na-ebu tatizi all the whole ancient artifact for children n'ime ebe ahụ, the largest ever exist in Africa. Ọ bụ ihe ndị ọzọ na njem. It's as simple as ABCD. So ihe anyị bịara abụghị ọbụghị ọjọọ, so ihe a na-akọ akụkọ to rebuild, to restore the heritage from A to Z, from the food, nri anyị na-eri n'ọnụ, because nri bụ medicine, never nri is not food, never. bikos ọrịa na nri na anya nri ọrịa dị adị sem bikos ọrịa na orie ịghọtago oriri bụ na ọrịa na ogologo ndụ ọrịa bụ na ọrịa dịda ana bikos nwanne ndị ọbụla i riri n'ụwa ịda na omekiri go brek gị that is why ofe ofe ahụ ị na-esi otu ahụ ka esi esi ọgwụ ifugaba na-esi ọgwụ ọ bụrụ na ifuga ebe a na-esi ọgwụ ọgwụ a na-aṅụ aṅụ that is traditional medicine ọwụ the same process eji esi nri ka eji esi enweghịzi otu ọzọ ọwụ the same process so ofe ahụ ịfụrụ ebe ahụ ị na-afụ bụ ọgwụ ontiri anyị ebidoro ime indomirido anyị eribe supageti anyị eribe mcdonalds anyị atama piza nke ahụ fud ọbụrọ nri all those ones fud ọbụrọ nri ka ọ bụ nke bụ nri bụ odozu ofe na ụtara ọnda ahụ bụ nri so nri bụ medicine ọbụrọ fud so nke ahụ anyị nwere iche ọ ebe ahụ ka anyị nwere ihe a na-akpọ cancer rescue campaign bicos this cancer rescue campaign will based on this nri a na-ekwu okwu mana agaghachiri aka ise ga ịrụ na the same time nyaka iji eme one after the other our media team very soon ha ga-akọva ana igbo niile for this cancer and the information of every village enwe na ana igbo ka ha si eme ihe a na-eme anyị chọrọ ịma ihe mere ha ji eme mmadụ chi ịnụ nwaanyị anaghị nnukwu ego ha kọwara anyị ebe ọ dị na igbo filosofi o ebe ọ dị na igbo dọkumenti niile dịrị iweta ego a niile we want to know so ọ bụrụ na e nwere ebe adịghị mma edozie ya ọ bụrụ na mmadụ nwụọ asị ga-egwe ga-eme nke a ga-egwasị ozu ego ga agwụ anyị chọrọ ka ndị vileji agwa anyị kedu ihe ebumnobi ha kedu ihe ihe a pụtara kedu ihe eji eme ihe dị ona ihe dị ona gịnị ka ọ bụ kedu ihe ọ pụtara nwaanyị eji eme ọ dị mma na anyị na-eme ihe dị ona na ọ dịghị mma anyị chọrọ ịnụ from the horses mouth ka anyị mara ma ndị ọ sọpọtụ kwara ka emebie ihe a ka ọ chetara ihe a dị mma simple as ABCD so ndị ndozi ọdịnala ga-aga ana igbo niile there is only one pillar in ana igbo that is ndozi ọdịnala igbo which is igbo heritage enweghịzi another pillar any other pillar ga ọ ga-ada any other pillar will fall because of one foundation nwanne anybody any country any thing without foundation nwanne ọ ga-ada Egypt has been trouble with a lot of nonsense gaa na Egypt na Egypt nwere mgbe ọ bụ an empire ọkwa ịma Egypt nwere mgbe ọ bụ an empire what happened America bụ empire nsogbu adịghị cherekwa aka ghọrọ mgbe China abịabago British nwere mgbe ọ bụ empire Roman nwere mgbe ọ bụ empire go and count counting all these empire will fall quote me right just nye ha time every empire on this earth must make gini fall because why there is no foundation gini ọ bụrụ na ha nwere foundation enweghị ihe aji egbe eme foundation bikos onye na-eteta n'otu oje ọrụ iji egbe wee tụdị n'isi wee tia wee je ọrụ mba but ọ program nọ n'ime na-akpọji ya ọrụ yes so ihe niile wee program ọ bụrụ egbe so any country ọ bụla ji egbe jide mmadụ nwanne sooner or later they will fall it's as simple as ABCD otu a ka ọ dịkwa na any organization ọwụ na iji nweta ya ọbụ with mental no one image or one ideology nwanne enide ọ bụla ha chọpụta na Jesus abụghị Chukwu they will leave the church it's as simple as ABCD ịgwa mmadụ na Jesus bụ Chukwu mgbe ọsọ ọ bụla ha matara na Jesus abụghị Chukwu they will leave the church it's as simple as ABCD so ọka mma na ị mere structure of her own life or his own life so onweghịzi ka ọ ga-esi wee hapụ ya bikos ọ bụ the way of his life na ala bekee isi mmadụ eje n'ọrụ ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ ọ na-akwụ ụgwọ moto ọ na-akwụ ụgwọ ọkụ ọ na-akwụ ụgwọ mmiri mgbe sị ọbụla onye isi ọrụ ya si ya hịa osekpụrụ anaghị biko maka gịnị ochekie ụgwọ moto ya ochekie ụgwọ ụlọ ya ocheki ụgwọ ọkụ cheki ụgwọ mmiri ọsị mba ọ gaghị emenwu ihe dị n'ime ọgba ọsọ ọyọwa biko si hapụ ya ọsọ ga abụ n'ọrụ ahụ sef karịrị ya ọ ga-arụ ya bikos wy enwere somthing ji mana ije na afrika ọwụ na ọbụ the every ideology is based on image. Ọ sị na chek chọọchị anyị na-eme na freedom fighting o, anya na-eme na chọọchị o, anya na-eme na culture o, just go and check it. Ọ ga-enwerịrị ndị omenala ga-asị ọwụ arụsị asị ha, arụsị asị ha, ndị ụka ga-asị ọ jizọs asị ha, jizọs asị ha, ndị juu asị ọ yawe asị ha, yawe asị ha. Always dem capture on imaginary something without any process. Even onye ụka nwere ike idevelop nwe onwe ya, mana ọ chọghị ya. Ihe ọ chọrọ bụ jos at the end of the day Jesus abịa, because I believe in Jesus, that's all. Ọ ga-esevu m onye yawe the same thing. Freedom fighting, as long as I believe in this name, I will be saved. Mana nyama na onwe, his mind is empty. Cultivate the mind through this process. Ọ sị gị mba na onwe nwere imaginary automatic something that will save him when the time come. Nsogbu adị, cherekwe, time will come and you will be saved. So Igbo heritage a na-ekwu okwu now, ndị be anyị kwesịrị ịna aṅụrị ọṅụ. They should be happy. Ha kwesịrị ịna aṅụrị ọṅụ because of the right time ka ha bịara. Nene anya na check godi the youth of Igbo people. Ọkwa ịmara Nigeria, not the youth bụ the largest. Ọkwụrụma, the youth bụ the largest, and this youth now, there is no single program running in mind of them. Because the church program, ha nwa na onwe ha aghọtaghị ya. That one na run n'ime ha bụ church program, mana ha aghọtaghị ya. That means is as good as nothing. That's why nna nwanne onye ọbụla si na Africa na ata afọ, ma ha reason why. Na that means onye ahụ self ọ nwakpụghị ọ na-akọ. Because it's as simple as ABC. You need a microscope to see tomorrow. You don't need microscope to see yesterday. You don't need microscope, you need common sense. To know yesterday, you need common sense. To see tomorrow, you need common sense. It's as simple as ABCD. ABCD, simple as that. Where is the house? But I'm going to... Illusion. And even self, I might not make something. I don't have an outcome. Or keep on, based on sentiment and emotion. At the end of the day, that thing will consume the person. You got to go. Because... in every history of human being, history says so, that you will consume. Based on the mere before, life, obunku abidoro life. Life has been here. Life, ndu adibu here ever since. Ndu nobu here since. So, nna nwanne, jiri be gi mara bonye ozo. If you choose ima echi, ịchọ ime echi na anya taa. So onweghị ihe gbaragharị n'ụwa. It is surprise, that means you need the information, which is ndozi ordinary is here to give you. It is confused. There is no confusion on life. Enweghị confusion nọ here. There is no confusion here. There is only one principle to follow. Each of the principle, enweghị ihe ga-eme gị. Mmadụ ga-anwụ anwụ, nobody will live forever. Never mind the way you die. Never mind. But are you happy? That is the problem. If you happy, this is important. Ọ bụrụ about how you die, ọ menwụrụ anwụ dị ndụ. Because ị na-eri bụ nri, nri ahụ ị na-eri, ha nwere right to be alive. But you eat them. Ha nwere ndụ, ime riri ha. Mana mmadụ chọsi iri gị ejụ. Why ji ajụ? Ị na-eri ọkụkọ, ị na-eri ewu, ị na-eri atụrụ, ị na-eri efi. Every day ị na-egbu anụ ewu na-eri. Mana achọzi iri gị isi mba. Maka gịnị kwanụ? Nwanne, ndị ahụ amụrụ ndụ. Ndụ bụ structure, because ebe anyị nọ, ọ bụ transit. Nna gị ma ya, ndozi ọdịnala, kwe ma information anyị ji, ọnya ga-arụ ọrụ anyị igbo for tomorrow. Simple as ebe. Ndozi ọdịnala information will be onye nwa ma nwere gọọmenti ma enweghị o, bikos gọọmenti agbụrụ kọjọ. Gọọmenti wi imposition, o wi impose gọọmenti wi conquest. Bikos ihe need educational system. Only educational system ga-arụ ọnụ Igbo land is Igbo heritage institution. O nweghịzi ihe ọzọ. Nothing more, nothing else. There is no ịchọkwa ịgba n'ime anyị kpochie onwe gị aja. If you like, you bury yourself. that is only absolute truth. There is no other, because before us there is none, and after us there will be none, because onweghị ndị na-ekwu ya and enweghị ndị ji ya. Ọka ọdịnihu dị na mmụọ bụ mmadụ, enweghị mmadụ na mmụọ abụrụ onye dị iche. Ya ji wee kpọọ ya mmadụ na physical manifestation is a tree of life. Osisi nke ndụ, mmadụ bụ osisi nke ndụ, is tree of life. Osisi ka ọ bụ the simple as ABCD. Sị enweghị ihe dị iche na mmụọ na mmadụ, bikos ihe ọ bụla na-ekwu okwu n'ime m na bụ mmụọ. That is why ndị ụka ji wee sị gị na Bible, word of God, is as simple as ABCD. Ọ bụghị ọjọọ sọ na a na-ekwu ya na akwụkwọ ahụ na ọ bụghị mmadụ. Ọ mmadụ dere ya, mana ọ sị gị na word of God na okwu mmadụ, ndị Igbo sọ okwu mmadụ ji wee were okwu mmụọ. That is why ndị nwere ike ịghọta nwe ihe dị na religious Bible book, the only few. Kwụ Bible, kwụ Koran, kwụ Tora, ọkwụrụ Igbo heritage, ọkwụrụ Igbo heritage information dị n'ala Igbo. Only few nwere ike ịghọta nwe. Only few, because people are not righteous. Only righteous people can understand the word. You can never understand it. How many million people were religious? Ndị Islam na-egbusi mmadụ akpagharị. So ị na-achọ ịgwa m na Chukwu Jos nọ desi akwụkwọ onye mmadụ ka ha na-egbu ndị mmadụ? Ị na-achọ ịgwa m na ndị Juu Jos desi atụrụ apụta ka ha nye ndị mmadụ ka ha na-egbusi ndị Palestinian? Ị na-achọ ịgwa m na ndị Kristian pụta desi akwụkwọ pụta a na-eji anarasị ndị mmadụ anaghị everywhere? No, that is not true. The only thing is that ndị mmadụ obi ha dịrị ọcha. That is why ha were victim, because nwanne a sị na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Ebe ọbụla ihe ọbụla ibelive you become part of it, if you are a spirit or more, you are a spirit. Ihe ọbụla you believe you become part of it is as simple as ABCD. That is why asị na onye kwe chi ya ekwe, onye kwe chi ya ekwe, simple. So ụka enwere ihe ha mere gị, Muslim enwere ihe ha mere gị, Judaism enwere ihe ha mere gị, ị nwere ihe mere onwe gị. Orugo mgbe anyị ga-esi na dis criticism ji anyị na anyị pụta, nwanne, build your own. Ome onye ji gị aka enwe onye build your mind. Enwe mgbe ị na-build onwe gị, your mind, mmadụ apụtasị kwụsị build your mind. Ọnwụ na anyị niile build our mind, our land will be good. Ọkwụma, anyị rụọ agwụ anyị, anyị rụọ agwụ anyị, anịba anyị ga-adị mma. Agwụ abụghị were ego jenye onye one man somewhere ya orie. Dibia abụghị any man. Dibia wụ number 12 in transmutation alchemical principle. Akamụ, dibia wụ number 12 principle. Nna nwanne, before ị garuo number 12 a, nwanne, ọ highest ka ọ bụ alaeze. Alaeze, so one man ga-apụta na ọgbasịa boy, edo ya ọsịa bụ dibia. Ị na-agwa m na nwa bekee si from London mebiri awa culture, ikwuru eruo ebe nna were m distant tụkpọ gị anya. Ikwu mmadụ nansens ahụ ruo ebe nọ, ị ga-agwa ya ndị nkịtị na-egwe ya gị gwa m ya ga-ada ekwugheri eji mee anyị nke eji mee anyị nke nwanne gaa n'ime ahịa go to mee market and see. Gaa na mee market and see, ibe ya na-agba mbọ achọ ndị ahịa. Everybody na-agba mbọ, ifuka a na-agba mbọ, o ruzie nke identity relax ya. Gaa na Mbuka, go to Mbuka shop, go to Mbuka before the market strategy, people selling market, how they sell their market, ịhapụ ya. Anywhere go, ịpụta isi ma eji mere nke nwanne, the mind bụ magneto. Ịghọta, ọ na-eme sendi na-eme attract. So anyị nwa as a human being, as ndị Igbo, we must know them. Anyị ga-ama ya, because a naghị ama ya n'okenye, a na-ama ya na nwata. The system of education nwa nke anyị, all for iru ha na 4 years, ịkpọta gị ebe ahụ. That is why eji gwa ha na ọ bụ Igbo heritage. Ka a na-eme every single information, nri ọbụla a na-eri n'ala Igbo from A to Z, ha niile wụ alchemical principle. Ọwụ akamụ, ọwụ transmutation. And the nwa ọbụla bụ onye Igbo kwere n'Igbo supposed to know them, all your fundamental human rights, because all that thing you will, all you will form the part of your brain tomorrow to think. Ị kwesịrị ịma ihe ụgụ, o ji wee wụrụ ụgụ, kedu ihe mere ya ụgụ, wee o ji wee wụrụ ụgụ. Kedu ihe mere ụgụ a na-eji etinyere ya osisi, ụgụ a na-agba n'osisi okirikiri, nwaanyị eji arụnyere ụgụ arụrụ, nwaanyị eji arụnyere arụrụ ka akọ njọ ịnya ya wetite ọgwụrụ ma. Kedu ihe ọgbọrọ ji wee bụrụ ọgbọrọ? Kedu ihe ọ na-eji anụ anụ na ji adụrọ adụrọ? why o ji adụrụ adụrụ, kedu ihe mere ọgbọrọ ji adụrụ adụrụ, kedu ihe mere diochi ji wee ruo diochi, bicos evrytin anyị na-eri like beans na maya maya a na-eri of through fermentation give birth to the maya maya then death to the beans. You got to go, all death of a beans give birth to maya maya lele, all death of corn give birth to akamu, all death of beans give birth to akara. All those things nwa anyị na-amụ kwesịrị ịma ya, all those things ga form their mind to think. So before I leave 14 years, ha bụrụ wizard in their brain. Ihe mere iwu wizard because your brain adịghị activated. Ọ nwụrụ anwụ. Even ị na-afọsụ godo onwe gị to think, as long as narị information adịghị dị, ọ gaghị eche nwunye. Nwanne nwe automatic to get to heaven. All information etiri n'ime gị cheji uche. All computer. Nwanne onye nwere mark computer na onye nwere just XP. Enweghịkwa ihe XP ahụ enwe ihe ọ na-eme. But at least inwe mark or inwe a good window, new window pụtara ọfụ. Ifu na odoga ya na this window ba all the edges ị na-eyuzie, ifu na ọ dị mma. Mana isi kpọrọ nkụ, isi kpọrọ nkụ, onwe ihe dị ya n'ime. Simple as ABCD. Ịghọtago? So ihe anyị na-ekwu maka ya wụ a program to run a society. A program to run a society. Ndozi ọdịnala ji Igbo heritage, a program to run a society, religious program dị ya, yes, cultural program dị ya, yes, celebration program dị ya, yes, that is yemi celebration by ceremony like ịgba nkwụ, ibe ugwu, iyi ụwa, salaka, ịgụ aha, all those things which are program na-run n'ime mmadụ, only the time to time, date to date, only the cycle. All these things before your spirit gather who go up brizie a way of that spirit life. Nwanne, otu a ka esi eme enweka otu ọzọ onweghị automatic. You cannot have a ihe nwe automatic child otu na street without any information. Ịba ihe mụrụ bụ another one na another you ka mụrụ. Nwa gị too na street without any program. Ihe mụrụ ọ just enigwe ya akwụ ụgwọ. Simple as ABCD. Enigwe ga-akwụ ụgwọ bikos no kekwana ihe ị chọrọ ka o mee. Kedu ihe ị chọrọ? Ọ ga-eme egg up ma kọndọktọ ma okeke ma ọkada ozugbo ochi. That is ihe na-agwụ nụ pure truth. Eziokwu bụ ndụ. Ịda na onye anya ọkada, ọ na-anya keke, ọ na-ezu ohi. Gịnị ka ọ ya-arụkwa? Ọ rụwa mesin, gbakwụwa blọkụ, mee okpuwe onye oburu, taba ahụhụ na nwata mba na anyị jetere nananna so ụmụ ibe anyị emeela ihe awa na awa na aga m apụ ka ndị mee ihe ọzọ. Anyị ga na-emezi program anyị every Saturday ka ndị ọwa na awa program ka ọ ga na-abụ ka ndị mmadụ wee nwee ike ị na-enenwe anya ma ọ bụ na ha chọọ mgbe ọbụ na ha chọrọ. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị na-achọkwa iwechighata Igbo heritage azụ ihe ọbụla gbasara Igbo ma egwu ọnwa. Anyị ga-ebido egwu ọnwa n'oge na-adịghị anya. Anyị tụfuru nnukwu ego na Nnewi ka anyị nwetagodo onwe anyị. Then anyị ga-ebido egwu ọnwa from 7 o'clock to 11 o'clock. A na-akpọ ya Tales by Moonlight. Anyị ga-ebido live, ọkwa nke TV live. Anyị ga na-eje villages to villages wetere ha mgbasa ozi nke Igbo heritage ji abịa. Mgbasa ozi gbasara Igbo, ihe ọbụla gbasara Igbo. Agadi nwaanyị ga-abịa kee ụmụazị ihe oriri, ọ kesịa ha, ọkọrọ ha akụkọ ifo, ọ ga-akọrọ ha ma ọ ji adịrị, ọ ga-akọrọ ha ma nwee nwe nne, ọ ga-akọchara ha ihe a niile. So ka ụmụazị anyị wee nwee a program nwanne. Ihe a m na-agwa n'ụlọ ka ọkwanụ ka ọ si wee dị m n'ime mmụọ, ọkwa ha n'ife. Ihe a ụkwana very good idea but ndị bi dị so sentimental and emotional, and achọghị m onye ọbụla dị sentimental na ụkụ m, bicos ihe ahụ a demonic agenda. Onye ọbụla dị sentimental is a demon, ọkwụrụma, bicos that thing will destroy the person itself. Sentimental will destroy you. Ọ bụghị ụwa onye ọ ga-eme, ọ na-egbu mmadụ. Ị makwana sentiment nwere ike ime gị otu itinye nwa gị ihe tigbuo ya ụmụ. Emotional can kill your child. As nwa gị nwere ike ịkpasu gị iwe bicos of ịdị so sentimental or emotional. Itie ya ihe ebe adịghị mma, igbuo ya ọnwụ. So always danger, always disease any dere cure. And that thing ji ndị Igbo well well, o ji ndị Igbo too much. Ya ka otu n'ihe nduzi ọdịnala bịara ka a draw down, ọ ya bụ ofe ọgbọ na-ahụ na-eri, ofe ọgbọ na-ahụ na-eri, ka a draw down, that is speed of light. Failing to do so, ha ga-akụ jam and akụọ jam, ọ gaghị adị mma. Nobody like it. Jikọtago ofe ọgbọ na-aha anyị na-eri wụ dat ihe a na-agwa na to draw nju ọkụ, ebute nju ọkụ. O nwere ihe a na-akpọ nju nsi nju ọkụ. Nju ọkụ aha na eweta ihe wee slow down this their speed of light. Bicos all speed of light and they provoke emotion. Emotion bụ n'ime afọ nwee ka ọ dị, ụrụma n'ime afọ ka ọ dị. Ịdịna bọs efu na n'ime afọ nwee ka o si eme gị asị afọ ajọka onye a. So emotion bụ n'ime afọ nwee ka ọ dị, ọ n'ime afọ. So ụmụ ibe, aga m eje ka njeme ihe ọzọ ka anyị fụkwanụ Satọde ọzọ. Ndị nọ na gruupu anyị ga na-akpakwanụ na ihe eji n'ọrụ ka nkụ. Ọ dịghị izi idebe the whole program nọ n'ala Igbo. Anyị pụrụ ibu na-ede ya na anyị nwere na anyị na anaghị ekwu mba ọbụla otu anyị si wee chọọ, maka na anyị na-arụ ọrụ. Ọ bụghị nkere na fesbuk na-akọtu without anything. Mba, anyị nọ n'ọrụ. Ọ bụ ọrụ nna nna anyị ha dụnyere anyị ka anyị na-arụ. Ị na-afụ Chukwu anya, ndozi ọdịnala ụka Chukwu ị na-afụ anya. Ị na-afụ Jizọs, ndozi ọdịnala Jizọs ị na-afụ anya. Ọ bụ ha nwa ga-enyekwa gị the heritage of your ancestors back. Enweghịzi ndozi nwere ike inye gị. Anaghị ekwute ya n'okwu, anaghị agwata ya n'anya, anaghị ekwete ya n'ekworo, anaghị emete ya n'anya ukwu. Chukwu ahụ ị na-ekwu okwu ye, ọ bụ mmadụ. A ji sị gị na mmadụ wụchi ibe ya, ọ mmadụ wụchi ibe ya. Ịchọ ịgwa onwe gị eziokwu, ịchọ ịgwa a sị na ajọ mmụọ, the devil Satan is being cast out from heaven. Why? Bicos na o nupụrụ isi. Ịghọtago? So onye ọbụla nupụrụ isi na ndozi ọdịnala, bicos ndozi ọdịnala heaven, and you will cast from heaven, and ị pụọ, you will regret forever and ever, bicos ihe anyị wetara gị bụ somthing ga-eme gị mmadụ. Otu a na ị nọ na ịbụghị mmadụ, ihe ga-eme gị mmadụ ka e wetere. And if ọ gụọ up, he cast ya out from heaven. It's as simple as ABCD. Bicos agaghị na-agwọ mmadụ ibi afọ a na-eto ya, ịfụ n'oge ebe ọ na-eme. Ị nweghị ike ị na-agwọ mmadụ ibi afọ a na-eto ya. So onye ọbụla na-agwọ ibi afọ na-eto, that means ọ dịghị serious for his life. So ọnwụ na ị dị serious, ị chọrọ ịbara onwe gị uru, nwanne, you must follow instruction. Ọ bụghị instruction mụnwa, your own instruction, rules and regulation, your life must have a rule. Ndụ gị ga-enwerịrị rules and regulations as a human being. Ndụ gị kwesịrị inwe rules and regulations, simple as ABCD. So inwezie that in inside you, then ị marazie ka ị ga-esi wee na-eso ihe ọbụla mmadụ gwara gị n'ụwa. But ngụwa na onwe gị nwere all those things, that's why you are not properly governed by yourself. Ọ bụghị mmadụ, is you. So onwe onye na-eme gị anything, ọ bụ ngụwa na enweghị government inside your mind. Your brain have no government. So the external influence govern it. So you cannot govern yourself, then outside you govern it, then you become a victim. Eke ga-abụ. So ụmụ ibe, dodikwara ụnụ.